bwetyo olunaku olwaliro gavumenti yeggwanga lino egenda kwanjulira bannayuganda embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 nga yabutabalika 8.3 wali ku kisawe kya Mefuge Kololo. Abakulembeze okusako n'abakwatibwako ensonga mu kitundu kya Nkole bategeezezza nti nno baagala embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 etekenye essira ku kutumbula ennyingiza maka gaabwe, okendeza ku misolo egiteekebwa ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, okosako n'ensonga endala nnyingi nnyo n'omuli okukendeza ku bbanja eribanjibwa eggwanga lino.
We want to see emphasis on government programs like PPM, like Emyoga and wealth creation. Our local investors are not paid. They are not receiving their money on time. Others have spent 2 years, 3 years. It disrupts the economy when these people are not earning money from age period to start any period. That's a lot of money. So this budget has become a ritual for government that every June we gather and President talks to us about the budget, but budget without priorities.
We should also, as the government, support farmers by not practicing the other old model farming. We should now use the modern now technology. For example, in Isinjiro, we have over 80 farmers who have irrigation. They confounded about 300, but because the government had no money, we had to work on only 80 people.